Ihe niile banyere m na-emetụ Chukwu n'obi. Echiche udo, ọganiru ka ọ na-echere m. Ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mezue. Amara Chineke, ọbara ụba n'ebe m nọ. Ihe niile banyere m na-emetụ Chukwu n'obi. Echiche udo, ọganiru ka ọ na-echere m. Ọ gaghị ekwe ka echiche ndị iro mezue. Amara Chineke, ọbara ụba n'ebe m nọ.
Ihe niile banyere m na-emetụ Chukwu n'obi.
Ọ na-emetụ ya.
Echiche udo, ọganiru ka ọ na-echere m.
Ọ gaghị ekwe
ka
echiche ndị iro
mezue.
Amara Chineke,
Amara Chineke, ọbara ụba n'ebe m nọ.
Ebere gị dị mma,
dị mma, dị mma.
Amara gị dị mma,
dị mma, dị mma.
Ịhụnanya gị asọgbue m, ọ na-adị m mma,
dị mma, dị mma.
You are the God who knows all my needs, and then you supply all my needs with Jara. You are my Father, I love you till I die. Ihe niile banyere m, ọ na-echukwuru abalị chim. Echiche udo, ị na-echere m karịa ka si echere onwe m. Ị gaghị ekwe ka echiche ndị iro mezue. Amara Chineke, ọbara ụba n'ebe m nọ.
Ihe niile banyere m na-emetụ Chukwu n'obi.
Ọ na-emetụ ya
n'obi. Echiche udo, ọganiru ka ọ na-echere.
Chima gaghị ekwe
ka
echiche ndị iro mezue.
Amara Chineke, ọbara ụba n'ebe m nọ.
Ị ma na ihe niile banyere m, ihe niile banyere m, ihe niile banyere m na-emetụ Chukwu n'obi. Ihe niile banyere m, ihe niile banyere m, ihe niile banyere m na-emetụ Chukwu n'obi. Zamana tiye zaba na ya gozo bodo. Love me. You will never let me cry, oh. You never let me die, oh. Nobody fit do me like you do, God. You don't take care of me, God. Ayo, Jehovah Shammah. You are everything I need, oh. You too love me. You too love me. You are my comforter, Baba. This is how you love me. This is how you take care of me. Jehovah needs you. I love you too much, oh Baba. Nobody do me like you do, do, do. Nobody fit change my life the way you do. I found Omega.